Yeah, the introduction of Nipster Scratch alongside Ten Reels, Jekka Studios.
This is Blacky and Okawino, uno muziki kwende semo stylo. This is Blacky and Okawino, uno kwange kweso semo studio. This is Blacky and Okawino, wanavange mu Uganda zemba imbila. This is Blacky and Okawino, abe mikwana wo Uganda kamba imbile. This is Blacky and Okablacky, master key ba yingi so muziki. This is Blacky and Okablacky, master key ba yingi so muziki.
Yo, come on.
This is Black Man and Okari.
You know.
This is Black Man Enoka,
as you know.
This is Black Man Enoka we.
Me know you know.
Ten Reels featuring Enoka you.
This
is Black Man Enoka we.
Me know you know.
This is Black Man Enoka,
as you know.
This is Black Man Enoka we.
Me know you know.
Ten Reels featuring Enoka you know.
Wagala tukine na bagenda, tusabira batagenda. Kagero muziki gwafe tukutambuze mu bitundu bya Uganda yonna. Tukuje mu Western Region, tukutwale mu Eastern Region. Tukuimbe mu Benz, tukuvuge ku Highway. Tukutwale ne mu Northern bakakasi. Tukuje mu Northern Region, tukutwale mu Southern Region.
Ekalangala eyo mugambachi, tubalaba mu masela muli kukazi. Tubasalira kama kume, kabale bushenyi namwe tubasange.
Oi mama Cindy eyo jemuli,
kitugumu potito moloto katakwi nakapipiriti. Uganyo tuingile yomu Kampala,
Uganda's capital state
Kampala. Tubuke tuingile Avembalala, isinjilo Iwanda neliantonde. Chilhula yomu Gambachi, elishela be wange jensaliwa. Twagala tuzine, twagala tusanyuke, twagala muingile miziki wetu kona. Twagala muingile mundongo tunyume, jagalamba yingi zimba yimbile mba sanyuse.
This is Blacky and Okablacky, master key ba yingi so muziki. This is Blacky and Okablacky, master key ba yingi so muziki.
Yo, come on.
This is Black Man and Okari. This is Black Man and Oka. This is Black Man and Okawi. This is Black Man Enoka we. This is Black Man Enoka. This is Black Man Enoka we.
Then
Reels featuring Enoka you know.
Ninataka kumkia wimbaji wana imbia Uganda nyimbo nzuri wana jenga Uganda juu zaidi. Mungu kale wabalikie.
Ninataka kuamkia wimbaji wanaimbia Uganda nyimbo nzuri, wanajenga Uganda mpaka juu zaidi.
Mungu awabariki.
Wanaimbia Uganda nyimbo nzuri, lakini wengi wanatoka kwa mjini. Sikia sisi tunatoka kwa pembe pamoja.
This is Blacky and Okablacky,
master key ba yingi so muziki.
This is Blacky and Okablacky,
master
key ba yingi so
muziki.
This is Blacky and Okablacky,
master
key ba yingi so muziki.
This is Blacky and Okablacky,
master key ba yingi so muziki.